uthando, umoya, amanzi, ubaho, ukuye, ukupu, insikelelo intsolo zikhulu, kukhulu, ubanzi, umhlophe, vuliza, nikeze, umhlaba, asingowakho sihle. Tandaza, kieta, hlakula, kulule, mhlophe, ukuthi nangokomzuzwana unitini, umbongi, zwilimna, sikhumba sikhulu sithandwa, lilanga.
Zange ngacinga abantu ngafika kule ndawo. Yeah, apho nisuka khona they don't make it this far. Amajita ecishe mancane okanye aphelele gown. Sometimes isicinga uzoba grand since ugele ze down. Yeah, benechoice yohlala ekazi kusenihere ze crown. Xa ndidibana nawe ekoneni ndicela udede lipound. And abaninzi bebecinga le way ndiyenzele iclouty, but andithanga nqako ngabo as long as family proud. Yeah, bendiringa nomyeni kasista namringela how it is. Kuzoqhaka unobathande wenzoyisa overseas. Yeah, apha nzanga uzodlala and anzanga uzohlala. Man, I can't wait for the day nikumama isitipho sedladla like inamamavula ewunyani usebenzile. The way andiyenza ngandodwa nabahlobo bancedile. And shout out to mavala nobuhlobo buphelile. And I heard you got a son now qinebe bazivezile. Yeah, asinjonge back esuka fair and funa qoba for real. Esingayithithanga xa sidibana siyiqhuqhefowunini. And this light ibezinhleba amacherazo came and told me that swangathanda uhlala nani zimuvela nje low key. Low key, bayandoyika ndiyazithola. Low key, bafuna ungxiba nebablocka. Low key, bayandifila bayandistalka. That's why xa ndipopa intliziyo ziyagowa. Yeah, singaphakathi abanothini. Fikin bowler fast as always ngamakhaya ndina. Every day siyabonga njengoscoopu makatini. And he told me I'm the one so la majita andwadingi. Yeah, sending praise to the Most High. Layaza machita, really praying that I don't die. Ukuba xa ndiwina, everybody really gon' shine. Ikazi, nyembezi nombili, yes, online.